Melanin
Media. Shorty, you know, don't be honest. Unbelievable. Tangu tulipo kutana.
Ona sasa hadi hapa leo.
Tumefikishana. Mimi nataka ujue. Baby, don't worry about a thing.
Ona leo penzi tamu zaidi ya jana.
Baby, don't worry about a thing.
Wanatuona
bado tuko toka enzi, bado tuko kwenye penzi.
Ni mwaka wa nani sasa?
Bado tuko toka enzi. And this is for you. I've got you, babe. You make me feel alright. I've got you, babe. You make me feel alright. I've got you, baby. Baby, don't worry about a thing.
Tuna leo penzi tamu zaidi ya jana.
Baby, don't worry about a thing. Wanatuona bado tuko toka enzi, bado tuko kwenye penzi. Ni mwaka wa nane sasa, bado tuko kwenye penzi. And this is for you. I've got you, babe. You make me feel alright. I've got you, babe. To make me feel alright. I've got you, baby.
On the beat.